Bounce on the beat.
Body, body,
yeah.
Body, 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 body.
Weka tomato na chili, inawasha a pili pili. Naanza tafuta chapili, chumba kuku stili. Naweka, unadeka, naweka mpaka unaweka. Uwese kwa nalueka, mara unalio na cheka. Magoti, makofi, mbuzi kwa dogi kagoma. Shika pochi, kwa kochi, mwisho wa nini kigoma.
Tikisa, 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 tikisa. Body, 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 body.
Body kushoto kulia, Singida Dodoma Manyoni. Mamilo punguza kulia, sijui kabila mngoni. Kananita my dear, gololi kajaza shingoni. Njoma mibu, tanikuta na shemeji yako. Special for you, haiwezi kula kwako no. Nasema I love you, nisije shusha benzi lako. Mami baby ni beta elewa ni medata kwako.
Baby girl meni bamba kinoma, tena mwaka huu watakoma. Exi wangu arudi shule kusoma, zidisha mautundu wakome informa. Twende mpaka kwa kitanda, wenye wivu wabaki kusanda. Mimi na wetu nazidi panda, kwa pamoja bebe tujenge kibanda.
Tikisa, 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 titi, tikisa. Tikisa, 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 titi, tikisa. Body, 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 body. Tikisa, 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 titi, tikisa. Tikisa, 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 titi, tikisa. Body, 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 body.
Group of masters, the mixing.